Buy me one, funga pyo. Pick a block, buy me one, funga pyo. Hello, sina namba yako, nani mwenzangu? Oh, kumbe wewe, weso mwenzangu. Na nishafuta namba yako kwa simu yangu. Kwani simu si yako, simu si yangu. Tamoni ya kimdeti kuda, huda, from nai. Kwenye simu yangu nitamsave shem nai. Wakechana neza funga vyo kwa shem nai. Na maanisha I'll be there morning ya night from a nigga. Fuck Instagram love, double check kwa middle finger. Mbona mission jina langu kwa bitzenu lizo piga. Asa na funga vyo, saki teno pashikuna. Afu na funga vyo, wende utafute pakunye. Do proper stand up, wanasimama wengi. Lakini slim akienda wasimami baby. Wanasimama wengi, hawasimami baby. Piga block wade ndogo, haina garama bro. Shangaza in YouTube, shakufungia vyo. Used to be my bubu, now we don't talk anymore. So twendele no bubu, let's don't talk anymore. Piga block, buy me one, funga vyo. 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 We, tafuta wako mpiga kambo silete news. Sisikilizi views, wala sanga leave views. Duga wajui napoishi nina good view. Nina few viewers ila nina vuka views. Pew! Nimesema nina vuka viewsi. Na tafuta leo na hela mliko wapi juzi. Siasa hao mliwa sema kipindi mwana funzi. Wakati mama naisomesha mlisema taluzi. So, funga vyo to my fucking brother. No, usishusha window kuna antivirus. Huh? Himi stari na nchanganya. Antivirus, I'm sorry kani mekuchana, bati mbaya. Na kama kweli mekuchana, that's a bad blood. Damu zetu zijendana, you're not my dad. The fact baba mefikiwa kodongo, it makes me mad. Na nkikwana swear to God, I'm gonna play blind. Nilikuwa na machale kutoonesha maisha na wishi. Aika funga vyo tulale, wambie good night. Pick a block, buy me one, funga vyo.
Drink water then mind your business.
Pick a block, buy me one, funga vyo.
Kunywa maji then mind your business.
Pick a block, buy me one, funga vyo.
Drink water then mind your business.
Pick a block, buy me one, funga vyo.
A central zone is still so bad. Chakwanza na unfollow social media. Afu kolo akimtexti na blue tick. Yeah, nikisikia boy akani channel Ricky Media. Na mi pages za tabloids huwa na skip. Amwezi nipa stress, nisha kunywa tomato juice. Sisha guy wana waki left. Rupu lako la rufu, funga vyo. No shika momi, mchizi spati tabu. Afu na chana alfabetiko slaughter kama papus. Tukikutana backstage, mwendo waki guy. Keshi la mtu moja malume lazima ukai. Haina mambo wala WhatsApp man, mwendo waki guy. Sina time na kula reggae, tubangoma kali kau. Yeah. Kuna madem wanajifanya wana passport. Eto wananita jina la kwenye passport. Funga vyo. Aswichi watu wala unombea downfall. Buyu lake kama mpangaji na landlord. Ukipenda tia neno so naweka fire emoji. Na soma yenu hili yope kama NOC.
Pick a block, buy me one, funga vyo.
Drink water then mind your business.
Pick a block, buy me one, funga vyo.
Kunywa maji then mind your business.
Pick a block, buy me one, funga vyo.
Mind your
pick a block, buy me one, funga vyo.
Kunywa maji alafu mind your business.